you are the flow, but I never went ghost. Bruce Force, Young Tiger, SK's Love B, Young Man K, MK Man K,
Belly Gala Moja,
Suke Moran Family Lupa,
Lunani Family, Abatu Abatu Tire, Baba Mumamala, Baba Fumile, Lunaskolo Kuluna, Maisi Palire, Jombo Neri Mulika, Nikona Ningalire, Vepaluba Singeni Sina Sesim, Nazibalu Kapila, Kamate Amulimu,
Sibabe hande kaguli mutio bani siyezi kwa mutuna Hani nanako ni kaza zikaguli na sibaba kaba hande kamuso halipazula Banyeni musike mwabilaila Nisalite ni konja ntamilaiza Nisafafata fafata sinakulu yebata kufuma na nzila mwaguli bali pazula Lubaba ngata waisu mwalubasi but I don't see anybody help us
Famaswa la family
Hau ni handa kuna yata kono ase ushure kiwaba ngata balikani
Luna ni family ya batu wa batu tile Baba mumamala baba kumile Luna skolo kuluna mwaisi palile Jombo nelimulika nikona ningalile Vepaluba singeni sina sesimu Nesipalu kapila kamate amulimu
Yomanike 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 yomanika na kwa tenu
Jamure Famaswa la family
Sapalanji Unakaukeli fumanilwa ikaba kabela Lonila fatini meza lufeza lalovala Kina safetu ile teo ya shishemi Lusika kutotela kikuna kolu kundiami Manyendo chone mine ni kolu buvami Ni utelu basi kono ni pepule mabani
Luna ni famili ya batu wa batutile Baba mumamala baba kumile Luna skolo kuluna maisi palile Tombo nerimulika nikona ningalile Paluma singe ni sina sesim
Listen wena
Young Tiger, Masuke Moran Family Lupa.
Oh, me Mr. Balo, Baby Gala Moja.
SK Slam B, Young Man K, MK Man K, HB Music,
Jamune, Famaswa la Family.
Makisha Matuna,
yeah, Kona Family, SK Slam B, Wani Johnny. Suki mula, famirupa, ya, jago traffic imitia.